mezina moro Betu simete tukutela kweni tulite Jirani jirani yongu kuja na utolea Izo naziwona wamita kozi entia Bale ile niko mtamani yako nila na univutia Masikini wami malizangu zende fitia Ari yaone hana mlechele Atiki na hitele ile namba jifozele Arenge atamania Sijiparanga mjilole Sijipara tezole Inondini nekati maboneo oh, oh. Ani nyenyera urishikwe tsengezi na mulo Leti zimete tuputera koni tulite Ani nyenyera urishikwe tsengezi na mulo Leti zimete tuputera koni tulite